Yeah, yeah. Fix Ken yo. In a gospel music. Mbone amabe forever. Yeah. Acha, miru mofin chizaru. Amanga miru nchilu taneda. Mangosi cheresi ndere pie. Brain brain wama Steven kwa helio. Chanderu baifa kwa helio. Mungu maru injiria kwa helio. Yeah. Kwa helio. Jesus is. Jesus is
enough.
Jesus is
life.
Yeah. Yesu ni loza ni zina siza ni irine yuadani idrine. Ikera ira mingaru para. Ikera iku mingaru jara. Reverend Wama Steven Chandiru Paifa. Wadifuwe mini mungu ni airisi. Ati mini lobo de bemulu dile. Yonya kufode kiku kivile. Buatale e minga e wule nyakudria dia. Drachi, azochi, abirichi, obetachi, mungu dri, yode ki wakoko, yeah. Ata miru mafunji zaru, yeah. Media mopin, amanga miru nji, danida, mungu, yeah. Reverend Wama Steven, kwa helio, chanderu waifa, kwa helio, mungu maru injiria, kwa helio, yeah. Kwa helio, Jesus is, Jesus is, Jesus is, yeah. Ata moti tabazini twako. Mungu banda yobu nilo nyipie. Nama vuchodo kiteke teke. Lezulu yobu maitamazu. Temusu yobu mbalu kongolo. Madri mavile bamba kongolo. Sita nina chibavu tisindikindi. Lezulu bama riadazu. Nyosunga katovu mungu kokoro. Reverend Wama ni chadonkole ya. Wali njode na nyaskulu masende. Nama vuchia basura rujua. Temungu mokosi ngefura. It's just my salary de wara. Temungu mokosi angesura. Dama vute sudilonzi onzi onzi. Amegandera makura. Jeyo mungu mokosa manga kirituale. Reverend Wama Steven kwa helio. Chanderu waifa kwa helio. Mungu maru injiria kwa helio. Yeah. Kwa helio. Jesus is. Jesus is. Jesus is. Yeah.
Acha, you're more friends, Zaro. Amanga mirunchi, you're done.